problem. Doctor love a boy. Abandon my bitch. Chitufo kwagala kulibata miembale. Dalamani chaga gabambu zempale. Mwabantu abakulu mwabali mukwano. Ngamwekoze bintu. Nange jendi nesunga muntu. Simanyi love na yo mtima kuntuma. Bobo ntende senjiga. Njagala nandisa kusapa. Mbika konange mbute wenkuba. Njagala kukwako mulavu. Nawe kubibayo mulavu. Njagala kukwako mulavu. Ndabe kubibayo mulafu mama. Njagala kukwako mukwagala. Nabo babyetala. Pulira bye banyumya mukyalo. Omukwano gwambala.
Njagala bamenye ku mutima. Nziri ni wakaze nkabe. Olumala yekube mukifuba. Anigayirira tensonyiwe. Angamba koti ya. Walowooza kubimulemye. Mbimale tube wakali. Nganjokite kubia kola taulire. Mboyo bamanyino kusamira. Bangamba bintu vya kusonyiwa. Eyo changa moto. Kubanga miko.
Simanyi love na yomtima kuntuma. Bobo ntende senjika. Njagala nandisa kusapa. Mbika konange mbute wenkuba.
Njagala kukwako mulavu.
Ndabe kubibayo mulavu mama.
Njagala kukwako mulavu.
Ndabe kubibayo mulavu mama. Njagala kukwako mukwagala. Nabo babyetala. Pulira bye banyumya mukyalo. Omukwano gwambala. Chitufo kwagala kulibata miembale. Dalamani chaga gabambu zempale. Mwabantu abakulu. When I have a dream, I want to fall in love again. Netaga yo chansi. Ebyo mukwano mbili.